ya papa, si fi mɛ maa kasakasa no. Sɛ yɛkɔ nhyiamu bi na sɛ ɔhu me a, ɔtumi soma ma ne mmerante ne bɛfrɛ me ba bɔbɔ sɛ sɔfoɔ wote sɛ mɛsɛ papi mpatwa yɛ ɔbɛma sɛ tiligwaky ɛnɛ na meka nakasa
Alagye sare butu no ankasa
na meka kyɛ hwɛ papa saa yɛ chief ma mi a ɔyɛ national asset wɔ Ghana yi mede ani ama no wɔ saa sɛ mɛbaeɛ yi mu papapapapapa wayɛ adeɛ ma me wɔadwuru me ɛdeɛ na papa no yɛyɛ ɔse mensoma obiaa sɛ obiaa nkɔnkɔyɛ ɔsɔfo no bɔne bi toma ɔmɔyɛ saa ɔmunyae mensoma obiaa Papa na kyerɛ sɛ ampa ɔwɔ hɔ no so peace. Papa na meahu sɛ ɔyɛ papa panin a sɛbesɛbesɛbe ɔwɔ ɔman yi mu a yɛbɛtumi de ɛho atom so ama asomdwe atena wo bɛɛ. Ɔsɔfo bi ne bi gyina radio so sɛ wo so bɛpa yɛmapia anamfo nkɔkye no na ɔyɛnkɔkye sɔfo wo so bɛpa te sɛ wokuni a ɔfrɛ no hɔ ɔsɔfo. Na ɔso wɔyɛ sɛ pentecostal maamaama yi wofrɛ wo hɔ ɔsɔfo wotumi ka se ɛne fa ka wonni ɔsɔfo bateɛ papa kyefi ma ɔse monyae na nkramoso no ɛmpɛ saa adeɛ no ɛnti monyae papa yɛakyerɛ good leadership ɔma yɛn nyinaa yɛhu sɛ ɔyɛ ɔbaa kae papapa na mɛgyina kasa fidie so na mada no ase sɛ asɛmi baayɛ woanyi me ama ma ɔno ankasankasa kasaayɛ kyerɛ ne sɛ ɔdɔ me kyerɛ sɛ ɔntan akristofoɔ na ɔntan asɔfoɔ ɛnti mɛgyina kasa fidie so na mada yɛ papa no ase paa ɛwɔ ne tiɛ mmaa so na yɛnnuanom kramofoɔ mede wɔma se paa asɛm sie na mɛmu sɛ yɛnnuanom kramofoɔ mɛtumi aka sɛ ɛmu ɛfa kɛseɛ noa dɔ me paa memekɔ sukuu hɔ amas tia amadea kramofoɔ sukuu nankɔɛ amas na nyame animnemne nkramu sɛ mu nneɛma kakra kamuni bie ni hɔ a obi ɛbɛhyɛ nkɔm a ɔbɛka sɛ monkɔ didi saa nnipa no tom anaasɛ monkɔnkɔmmɔ ɛni hɔ because ɔpani a nyame faa ne so anaa ala faa ne so ɛde nkra mu sombaeɛ no a ɛyɛ ɔpani odifoɔ nkɔmhyɛni kronkron wɔ amed yɛfrɛ no nkɔmhyɛni kronkron nkɔmhyɛni o nkɔnkɔn na kyɛsɛ wɔyɛ prophet holy prophet mohamed na ɔmaka sɛ nana wale wo sa no sɛ mankane yɛ ɔmofa nkyɛme wɔyɛ komhyɛne nkɔnkɔn ɛnti kyefi mɛ ɛne kramɔne bia ma wɔbɛka sɛ atia obi a wɔhyɛ nkɔ anasɛ wɔbuwamuani sɔde no adeɛ ne sie no nyɛ muslims na ɛyɛyɛ
ɔmoyɛkɔ atake wasɔre
muslims
na ɔmoyɛ hɔ sɛ ɔmoka sɛ ɔmoyɛ ntwam
mese papa gyemedi meka sɛ nyɛ muslim sa mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ ɛnyɛ kasa no deɛ ɔmotiɛ bi korɔ woyɛ nkramofoɔ but ɔma ɛnya ɔda ɛmfiri kramu pani bia wo sɛ wobɛkɔbɛɛ saa I don't believe it ɛyɛ amanyɔkuo bi ɛne hyehyɛ saa deɛ no ase ɛne ɔwoyɛ saa
political party ɛne party bɛɛ no no
I believe sɛ you have to know it myself and I'm not afraid
menimhyɛ deɛ party bɛn
mameka sɛ bi kyerɛ wo ɛnyɛ yɛ papa chief mɛ na honkɔm hyɛ no ɛna ma nkurɔfoɔ no kɔkɔyɛ saa deɛ because kamaka asɛmmɔne koraa sɛ wotie video no ɛɛ a deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ nti yɛ nuanom kramofoɔ mɔmpaeɛ ɛma yɛ papa na wei ɛna mabi afa no wɔseɛ nyinaa yɛde mpaeɛ bɔ ɛta yɛ mmanagye because wɔyɛ national asset ɔyɛ obi ɔdi mu sɛ wotie nkɔm sena mɛsi ɔyɛ obi ɔdi mu wɔ ɔma yi dene waseɛ kyerɛ wa biribi sɛ na deɛ ma ɛno no ɛti mɛs sending you a little bit of more than your group. Then I am more by my papa. And for only fear with every cry.
GhanaPoliticsOnline.com. 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 GhanaPoliticsOnline.